Tommy Talk Music.
Eh, ni mana Colos County 045. Yo, skiza. Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure,
hakuna.
Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure,
sema.
Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure, man. Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure, yo. Nitazidi kutesa, hakuna sha pressure,
hakuna.
Nitashika mapesa, hakuna sha pressure. Nitaanza kuzoza, hakuna sha pressure. Na ikijipa, nitairudia tena na tena kadei. Bona unacheka Vanessa. Hakuna sha pressure, mimi mwenyewe na kukemba. Kama nizo ma ups and downs, nitapita nikienda. Ushaniwahi na jume kwa ukinikemba. Manikana na mambo naambia, ando mambo nimeshudia naambia. Nakumbuka nilikinda malifla nipiwa, hadi insha introduce msupa akaliwa. Yo, siyazi retarati sababu sina pesa. Nilisare hizo sha pesa kutesa. Niko Kalesa huku Nairo Health Center. Nitaenda enda hivi hivo nikisepa. Tapebanga mrenga kwa beka, money on my backpack. None of you can try to pass by. Hata kama ni drive by. Hey yo, y'all didn't know that I'm past that. Check it, check it, check it out.
Check it out.
Check it, check it, check it out.
Check it out.
Si ati nimekuja hapa tu kujitai. Check it, check it,
check it out.
Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure.
Hakuna.
Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure.
Sema.
Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure, man. Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure, yo. Nitazidi kupesa, hakuna sha pressure.
Hakuna.
Nitashika mapesa, hakuna sha pressure. Nitaanza kuzoza, hakuna sha pressure. Na ikijipa, nitairudia tena na tena kadeira. Bona unacheka Vanessa. Hakuna sha pressure, mimi mwenyewe na kukemba. Kama nizo ma ups and downs, nitapita nikienda. Ushaniwahi na jome kwa ukinikemba. Hata nikiwa off beat, naza wapatia off and beat. Ni mapapapa, shat shat. When your bitch can give you head shot. Mini ko sorted, na matokens. Njakula matokens. Don metoka kisi, keep your mouth shut. Yo keep talking behind my back. Siri siri, mbona always unangoja mini toke. Nisha tokea kwa choje. Najue ni mrazi, atuwezi patana popote. Kama uliku unangoja ni toke. Tusemewe ni broken too. Ya vile umetokea huko kwote ndo ukuje unikope. Hey yo listen, miwa sibongi matope. Check it, check it. Check it out, check it out, check it, check it, check it out, check it out. Si ati nimekuja huku kujidai. Check it, just check it out. Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure.
Hakuna.
Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure.
Sema.
Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure, man. Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure, yo. Nitazidi kutesa, hakuna sha pressure.
Hakuna.
Nitashika mapesa, hakuna sha pressure.
Mapesa.
Nitaanza kuzoza, hakuna sha pressure.
Kuzoza.
Na ikijipa, nitairudia tena na tena kadeira. Bona unacheka Vanessa. Hakuna sha pressure, mimi mwenyewe na kukemba. Kama nizo ma ups and downs, nitapita nikienda. Ushaniwahi na jome kwa ukinikemba. Nua siringi, na die tu shiringi. Nilianguka nao toka first floor na siku fit shit. Feeling zangu si ushika kubada siku mia. Kuririma ndo nikaanzanga kujisikia. Ficha hizo isia na una umekaribia. Just move closer but usikuje very near. Yani miwa sipendi kukaribiwa. Najivunia kuwa kijana siwa.
Kijana siwa.
Mamsulai, nimechili na masulai. Na vitu kuna supply wanga tu very few. Ukitisha na kama sina, nenda kombe Jesus.
Ukitisha na kama sina, nenda kombe Jesus.
Check it, check it, check it out.
Check it out.
Check it, check it, check it out.
Check it out.
Si ati nimekuja hapa tu kujidai. Check it. Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure.
Hakuna.
Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure.
Sema.
Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure, man. Hakuna sha pressure, hakuna sha pressure, yo. Nitazidi kutesa, hakuna sha pressure.
Hakuna.
Nitashika mapesa, hakuna sha pressure.
Mapesa.
Nitaanza kuzoza, hakuna sha pressure.
Kuzoza.
Na ikijipa, nitairudia tena na tena kadeila. 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 Kadeila.